Scoop la my lava boy.
Wagunsulamu, omukwana tenundekamu.